Kuacha bado kwa galeria talato takubebeleza paka mwisho. Kaka, cut your tuse, make up.